Okipembe, Okipemba, o Isa Cassange, o Isa de Angola. Okipembe, samba Angola.
Okipembe, Okipembe, o Isa Cassange.